King's Dark Kid. Sip on a pina cocaine.
J Stereo.
My love, oh, my love. She my love, oh, she my love. She my love, oh, she my love. She my love.
Oh baby, me am ready. So sweetie, come my baby. Damo yango na chisefie. Nikiwa nawe na jivunia. Nikupe moyo mkonge dunia. Oh baby wo, oh baby wo. Seme nini minaitikia. Kwako huba nimeivamia. Waitika lao nyele India. Oh baby wo, my baby wo. Yako macho na nilekeza. Wako mwendo na nimaliza. Na kwa chizi na pumba zika. Na pumba zika.
She my love, she my love.
Alafu mwenzenu sikuzi na chapwa nkichelewa kuoga. Na chapwa nizipo maliza misosi. Na chapwa nikipiga gata kumoja. Na chapwa nkirudia pusa na soksi.
Kama nane kama tresa sijona shepo gani. Nimefungwa kama mbuzi jina bandra gani. Bebe na maneno mawipoli na sama ani. Vibenteni mtachagua gani gani.
Alafu mwenzenu sikuzi na chapwa nkichelewa kulala. Na chapwa nikijinyi waga mwenyewe. Na chapwa nikijinyi I'm lucky. Let your body kill your
gun when you. She my lover, she my lover, she my lover, she my lover.